get out 11. Hey, I go by the name Jabide. Cause gala me
tafu, tata, tafu, tata, tafu, tata.
Kanyaga
walk, 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 walk.
Odi wa mta, uko na dream ya kuwa star. Haiwezi meka umeka, basi ya mka. Focus vile inafa, kanyanga na uchapa.
Wala
the bubble is so clear about it. If you don't talk, don't eat. And everybody want a good life, don't it.
Kanya, kanya, hey,
kanya gala mika.
Sana I say,
ukibelieve
but you don't na connection DSA.
Sister,
umetamani sana kuslay
but ina kuwa ngumu
check by day.
It's simple. Samson 19105. They what is the lamp onto my feet. So ata kwa giza na check fiti. Nina mwanga sitishiki. So nakanyaga with confidence. Najua God akisema is so competent. Uliza Jacob is the evidence.